Swap.com.
Hasani pangana ma budget. Boza na kana ne overtake. Fapa mulomu mulomu vila vatage. So unisiye chape soche.
Siye chape soche.
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 Siye 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 chape soche. Hasa. Sakila kati. Ma block. Nakala sati.
Wala.
Bondi. Yeah, they call me daddy. Wana mukazi. Call me bashimati. Kabwele. Nitaba mati. Busy busy ati baza baza panda kuchi. Daily ya pita nankala kuchi. Lelo kapamela. Mailo soya peace. Last time utendele nifuna peace. Younger life. Ni younger lake. Ni CSO. Ni busy na bine. Ni CSO. Ni busy na. Hasa ni panga na mabudget. Boza na kana ni overdate. Fapa mulo mulo vila vatage. So unisiye chape soche.
Siye chape soche.
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 Siye 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 chape soche.
Talking behind my back, but behind for a reason. Aye.
Irembe nyimbo wachia mukola fwaka. Majeiti ya lenge saba ya mbotwanga. Mayobari, ona na kusaka. Bayambo saga na katuta koba pasa. Kaskuru uchaka yangati ya za kasa. Sankala banzi ya riezi ni kupasa. Ni wako mwana, na funsa. Na funsa, benangu ni kupusa. Uka ambelo futi no zushushu. Ni yake life, usiye so. Hasa ni panga na mabajeti. Boza na kana ni overdate. Fapa mulo 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 vila vatage.